ɗerewol Yahaya ɗiɗaɓol. Min Yahaya, mawɗo nder tokkuɓe Yeesu, windani kawtal cuɓaaɓe Allah ɗerewol ngo'ol. Emi yiɗi on e yidde nde goonga, naa min tan yiɗi on, amaa haa e fuu annduɓe goonga. Emin njiɗi on ngam goonga wonka nder ɓerɗe meɗen, nden ka jooɗodoto e meɗen haa abada. Allah nyaako mo dow e Yeesu Almasiihu ɓiɗɗo maako, barkiɗina en, yurminana en, hokka en jam nder goonga e yidde. Mi nani belɗum naa seɗɗa nde njiimi woɓɓe nder ɓiɓɓe maaɗa e tokka goonga, nonno Allah nyaako mo dow wi'i ngaɗen. Jooni emi toro on, en ngiɗindir, ɗum naa ɗum dooka kesum mbindanmi on, amaa ɗum dooka ɗum ngoodunooɗen diga arande. Yidde nde goonga woni ngaɗen ko Allah wi'i, non nanɗon diga arande ko Allah wi'i woni ngiɗindire. Mi wi'u on non ngam yimɓe ɗuɓɓe majjinooɓe yimɓe mburtoyake nder duuniyaaru, ɓe njaɓaayi Almasiihu wari duuniyaaru nder ɓandu. Iri ɓen ɗon yimɓe ɓe majjinooɓe yimɓe, ɓe waywayɓe Almasiihu. Ngam non paamane ko e mooɗon, ngam to ndullon ko kuwanɗon, amaa keɓon mbarjaari keewundi bonndi. Fuu mo daraaki dow ekkitinol Almasiihu, amaa o ɓeydi wongol ekkitinol, Allah wonda e maako. Amaa dariiɗo dow ekkitinol Almasiihu, emo wondi e nyaako mo dow e ɓiɗɗo maako. Fuu garɗo to mooɗon, to o jaɓaayi ekkitinol ngo'ol, to on jaɓumo to gure mooɗon, to on kownir e maako. Ngam fuu kownuɗomo hawti hoore e maako wonɗon nder waɗuki kuuɗe kalluɗe ɗe o waɗata. Emi woodi fii ɗuɗɗum ko njiɗumi mi mbi'a on, amaa mi yiɗa mi winda ɗum nder ɗerewol. Sey ni emi yiɗi mi wara mi medda e mooɗon honduko e honduko, ngam nanen belɗum naa seɗɗa. Kawtal cuɓaaɓe Allah gomɓe ɗo'o e kownuma.